ukhona into yakudala yasendulo engizoyenza with one of the stalwarts the legends zomculo kaZion alibongwe igama lenkosi ivumeleni bantu basemgungundlovu ngamkele ubaba ureverend Vusi Gama
Jesu wangiyakuthanda ngiyazi ungowami Jesu wangiyakuthanda ngiyazi ungowami Jesu wangiyakuthanda we Jesu 주수하면 성이야 에워 응고하면 배 Yeah, it won't go unimpaired.